di mapenzi. Wa cheki ngoma inalipuka ka world war one. Every man grab a girl, every girl grab a man. Wachani confirm, mbono na haraka unenda wapi na ijam. Nataka bad girl, sitaki shy girl. Dema kipenda nasema night love. Kwa nini?
Kwa nini?
Juu ya heni na choma choma maini. Mavieheji ni wapenda siyo siri. Na fine girls huku mjini upenda nini? Na staki WhatsApp? Call me. Staki ma SMS? Call me. You need a big man? Call me. Wanjiro enda.